Siphinde sinamukele kushintsha igear podcast series. Ngingupilo wakakhumalo umethulu wohlelo. Esiqephini sokuqala besigcile ekuhloleni isimo sakho kwezezimali. So kulesi siqephu sizongena sigamanxele kwisihloko esimqoka kakhulu, ukwakha imicabango nezinguquko. Inhloso ukubheka ukuthi sisungula kanjani imicabango emisha yempumelelo ehambisana namandla ebusiness lakho namathuba emarket. Ngizophinda futhi. Ngizophendula nemibuzo ehlonywe ngabanikazi bamabhizinisi abezwe ngencwadi yeshintsha igiya noma asebeyifundile abadinga ukucaciseleka kabanzi ngezihloko ezithile ezitholakala kule ncwadi. Ekuvezeni imibuzo yabo nokucela ukucaciseleka, abanye abanikazi bamabhizinisi basithumele amagama abo nemininingwane yamabhizinisi. Abanye ke bakhethe ukungazivezi ngenxa yokungathandi kwaziwe ngezingqinamba ababhekene naso. Esimply Biz siyaqonda kungaba ukuthanda ukugcina izinto ngasese okuholela ekungathandeni kwabanye abanikazi bamabhizinisi ukuveza imininingwane yamabhizinisi abo. Futhi siyakuqondisisa lokhu, futhi lokhu akuchazi ukuthi imibuzo yabo ayibalekile. Ekuphenduleni imibuzo esibuzwa yona, nginesiqinisekiso uzosizakala wena obukayo noma olalele uqonde kabanzi ngohlelo ishintsha igiya nokuthi ikusiza kanjani uyise ibhizinisi lakho phambili. Fasani ke amabhande, sesiyahamba ke manje. Njengoba sinichazile ke sinombuzo wokuqala ovela kumnikazi webhizinisi lezingxenye zezimoto eKwaqwa. Ubuza ukuthi abantu esike ngabezwa bekhuluma ngeshintsha igiya bathi ayive igqugquzela inguquko ngezobuchwepheshe. Kubaleke ngani lokhu? Wamuhle ke umbuzo. Inguquko kwezobuchwepheshe imiqoka kakhulu ekukhuleni kwebhizinisi nokuligcina lisebenza. Kusiza izinkampani zizigcine zinawo amandla okuncintisana. Zikwazi ukuhlangabeza ushintsho kwezidingo zamakhasimende, zikwazi nokuzwa amanzi ngobhoko emathubeni amasha. Ngaphandle kwezinguquko eziqhubekayo, ibhizinisi lingazithola selimile ndawonye okudlula lapho liwe. Izinguquko azisizi ukugwema ukuphanda ndawonye kuphela, kodwa zivuselela intokozo kuwena, kuyithimba lakho kanye nabathengi imbala. Guqula, 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 ngiyaphila ngithi guqula wesomabhizinisi okulandelayo ke. Sinombuzo ovela kumnikazi webhizinisi elibolekisa ngemali kule msebenzi yamathenda. Yena uthi, ngiyayithanda leyo mqondo wokuguqula kwezokuchwepheshe. Ihambisana nami. Kodwa ke, yiziphi izindawo okumele sigxile kuzona uma sicabanga ukwenza izinguquko? Iqiniso ke ngokuthi noma ngabe liwuhlobo lunye ibhizinisi lakho, zinevo izindawo ezibalekile la inguquko ebaleke khona. So okokuqala, ukuzama imikhiqizo emisha noma ama-services. Ukuqhamuka nokusha okufanele kuyasiza ekutheni uzishiye ngemumva izimbangi nokwazi ukushintsha kwezidingo zamakhasimende. Lokhu kungadala wengeze izindlela ezikufakela imali. Iba nocwaningo emakethe ukuze wazi izidingo ezishintshiwe. Hlanganisa ithimba enizosungula nalo imicabango ukuze kuzaleke imicabango enye eyaphambili. Okwesibili, iba nobuchwepheshe obusha. Ukwamukela ubuchwepheshe obusha kungasiza ekutheni ibhizinisi lakho lisebenze ngendlela esheshayo futhi edulisayo. Kunganciphisa izindleko futhi kulekelele ukukhiqiza. Hlala unolwazi ngobuchwepheshe obufikayo, uhlole indima obungayidlala ngezinhlelo ze-pilot. Number 3. So hlasela izigceme zamakhasimende amasha. Ukuziveza kwizigceme zamakhasimende amasha kunyusa imakethe yakho ngobukhulu, kuphinde kukubeke emathubeni okunyukelwa umnotho. Kuphinde kusize ekutheni ukwazi ukuba nesizinzi sohlobo oluhlukile kwamakhasimende. Uthola nolwazi olungakhuthaza ukuqhuba izinguquko. Okwesine, ukungena ezimakethe ezintsha. Ukusabalala ungene kwizimakethe ezintsha kuzala okuyisimanga ukukhula kwamathuba. Enza olunzulu ucwaningo ukuze uqonde uhlobo lwabantu nabakuncamelayo. uzobe usuba nendlela ewubuchule yokungena emakethe. Njengoba ke sengishilo, angikhathali noma ngabe ukuluphi uhlobo lwe-business. Kumele uguqule lezo zindawo ezine yizona okumele ugxile kuzo. Umbuzo olandelayo ke uqhamuka eGauteng uvela kuHalima Khusu ophethe i-H&H Living Co Interior Design. Ucela ukuthi simuphe izindlela ezisebenzisekayo ezingasiza yena nethimba lakhe bakwazi ukuqala ngobuhlakani. Kubonga mina ke. Ayikho into engijabulisa njengokunikeza abanikazi bamabhizinisi izindlela ezisebenzisekayo. Halima, imfihlo noma ukhiye ukugqugquzela ukuvuleleka kokumqondo ngokuhlanganyela ethimbeni lakho. Nanti imibuzo edinga ukuvakashelwa. Iyiphi imikhiqizo okanye ama-services amasha okungamelana nezidingo zamakhasimende akho amasha? Ubuchwepheshe bungaphucuza kanjani ukusebenza nokuxhumana namakhasimende? Zikhona yini izigceme zamakhasimende ongakafinyeleli kuzona? Iziphi izimakethe ezintsha esezivuthiwe ukuthi sezingasetshenzwa? Nazi-ke ezinye zezindlela ezisebenzisekayo ezingasiza ukusungula ubuhlakani ethimbeni lakho. Lezi zindlela zingasiza ekuzaleni inqwaba yomcabango nokukhulisa ubumbano. Okokuqala ke, classic brainstorming, okuyindlela yokusungula imicabango ngokukhululekile. Ukulungiselela ke, qalani ngokukhetha ozonihola, nibeke kucace nikuhlanganele kuleso sikhathi ndawonye. Imithetho ebekiwe, khuthaza ukucabanga okungenangcindezi, kungabi khona ukugxekana. Ababambe iqhaza, abafunde ukwakhela phezu kwemicabango yomunye. Umsebenzi. Wonke umuntu akabhale imicabango yakhe kuma-sticky notes bawanamithisele kwibhodi elimhlophe. Ukudingida. Faka imicabango efanayo kwiqoqo elilodwa. Nidingide ukungaba negalelo kwayo. Owesibili ke lo singena kona. Brain writing. Okungenye izindlela zokusungula nokubhala imicabango. Ukulungiselela ke. Dlulisa amaphepha namapeni kulabo ababambe iqhaza. Imithetho ebekiwe, cupha isikhathi sibe imizuzu emihlanu. Umsebenzi, umuntu ngamunye akabhale imicabango emithathu. Emva kwalokho, adlulise iphepha kumakhelwane ukuze akhe esusela kuleyo mcabango. Ukuphindaphinda, akuphindaphindwe ke lokhu ukuze kube ukuthi iphepha ngalinye sekwakhiwele phezu kokukhona ngabantu abahlukene. Kwesithathu, mind mapping, okuyindlela yokusungula imicabango nemibukiso. Le ndlela isiza ukuhlela imicabango phecelezi brainstorming ngokuveza ebonakalayo imicabango ehlobene nesihloko esihlongoziwe. Amalungiselelo omsebenzi. Dweba isihloko esiqavile maphakathi kwekhasi elikhulu noma ebhodini elimhlophe. Umsebenzi. Amalunga afaka amagatsha emicabango ehlobene aphinde afake amagatshana emicabango enemininingwane ethe xaxa. Ukudingida. Nibukeze imicabango ngemibukiso ndawonye. Hlaziyani ukuxhumana mase nithola isichanti semicabango esithembisayo. Uma uthatha lezi nhlelo ngokuzimisela, ngiyakuthembisa, uzozithola usuyingcitha buchopho, imicabango emihle isiziqathakela. Sinomunye umbuzo wona ke uqhamuka kumnikazi webhizinisi elikhiqiza izimpahla eCape Town. Umbuzo uthi, singenza kanjani ukuthi uma sihlangene, izwi la wonke umuntu lizwakale ngesikhathi sisungula imicabango? Ngiyawuthanda. Ngiyawuthanda umhlaba umkhwele lombuso. Ngoba imicabango ingaqhamuka noma ikuphi. Okuchaza ukuthi kubalekile ukuthi wonke amazwi azwakale. Iyodwa ke indlela esebenzayo ukuze kunqotshwe lokhu. Iyi-rollstorming. Okuyindlela enobuchule yokusombulula izinkinga ngokusungula imicabango nangokubamba iqhaza. Lendlela igqugquzela labo abayingxenye yalokhu ukuthi bacabange kusuke ezindleleni ezihlukene ngokudlala izindima ezihlukene. Isiza ukwembula ulwazi olunzulu nemicabango engeke yaqhamuka ngasohlangothini olulodwa ngokubona komuntu oyedwa, okuholela ekutheni kube nezisombululo ezingasungula ukwenza ngendlela ehlukile engcono. Umsebenzi. Yenza amalunga ayingxenye yalokhu asungule imicabango ehambisana nezindima abazidlalayo. Ukudingida. Tshelanani futhi nidingide imicabango evela kwindima ngayinye. Sibheke ulwazi oluhlukile lamathuba. Manje sizidlulela embuzweni oqhamuka kuTumelo Maloka ongumnikazi weUnbox Media. Umbuzo wakhe uthi, ngingazama ukusungula imicabango nethimba lami ngaphambilini kodwa kwangahamba kahle. Ngingeze njani uma ukusungula imicabango kungakhiqizi imicabango eyanele? Uma ngabe ubona ukuthi umhlangano awusebenzi kahle, zama ukuxuba izindlela zokwenza ezinjengo incorporating prompts, okuwukusebenzisa imibhalo ethile nengaba imibuzo ukukhuthaza ukucabanga noma izethiye ezihlobene nezinkinga zebhizinisi lakho. Ukwengeza nje, nokuhlaba ikhefu nibuye nihlangane kwesinye isikhathi kuyayizala imphumela emihle. Ngesikhathi uqala le misebenzi, khumbula ukuqinisekisa ukuthi kuba yindawo ephephile futhi egqugquzelayo lapho wonke amalunga ezozizwa enethezekile ukuveza imicabango yawo. Inhloso ukuvundulela inqwaba yemicabango ngokushesha ngaphandle kokujaha ukuyihluza ngoba kujahwe uqeda. Ake sibheke kabanzi ke manje indlela enamandla kakhulu eyaziwa ngezigqoko eziyisithupha zokucabanga. Le ndlela isiza amalunga acabange ngokukhulu ukuqonda imicabango nezinkinga ngokusebenzisa izindlela ezahlukene. Kule ndlela yezigqoko eziyisithupha, isigqoko ngasinye simele indlela ethile ehlukile kwezinye. Iqinisekisa ke ukuthi konke okuyingxenye yezinkinga kuyabhekwa. Kungaba ezisuka kwimicabango kuya emoyeni. Kanjalo futhi kungasuka ku-creative kuye kwinhlangano ngokwemibono. Ukuze sisebenzise kalula le ndlela, nakhu okungenziwa. Okokuqala le, ukulungiselela. Qala ngokuchaza izigqoko eziyisithupha zokucabanga nokuthi isigqoko ngasinye simele ukuthini. Isigqoko esimhlophe sigxile kokuyiqiniso nemininingwane. Isigqoko esiyiphuzu siveza imivuzo nokuthembisayo. Isigqoko esibomvu sebenzisa imicabango nemizwa. Isigqoko esiluhlaza ukucabanga ngendlela enobuhlakani nokuzama imicabango emisha. Isigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka ukulawula indlela yokucabanga nokuqinisekisa ukuthi zonke izigqoko ziyasebenza. Isigqoko esimnyama kugagulwa okungaba izinkinga nokuyingozi. Umsebenzi. Nika ilunga ngalinye isigqoko esihlukile. Kumele bakhiqize imicabango maqondana nesigqoko abanike sona. Bakhuthaze ukuthi bacabange bajule bayiveze imibono okanye imicabango ebafikelayo maqondana nezigqoko abaziphethe. Ukudingida. Emva komzuliswane wokuqala, abashintshane ngezigqoko abaqhubeke beqhamuke nemicabango ngezigqoko ezintsha asebeziphethe. Lokushintshana ngezigqoko kuzosiza ekutheni wonke umuntu abe nethuba lokubhekana nenkinga okanye umcabango ngezindlela ezahlukene, okungaholela ekudingideni okunomsoco okungamavula amehlo. Sinombuzo oqondene ngqo nendlela yezigqoko eziyisithupha. Angimangali ke nhlobo ngoba indlela ejabulisayo kakhulu. Umbuzo uthi, yikuphi engingathi kungangivuna kulezi gqoko eziyisithupha zokucabanga? Hawu. Ngempela. Ukuzuza kukhona lapho. Hayi, ngiyadlalela, lalela. Nakho okungaba ukuhlomula. Comprehensive exploration. okuwufunda ngokuqondisisa. Ngenxa yokusebenzisa imibono eyahlukene, amaqembu angazithola esevundulula imininingwane ebikade ingagcina inganakekile. Ukudingida okungachemile. Le ndlela isiza ukuqinisekisa ukuthi imibono yazo zombili izinhlangothi ezivumayo neziphikisayo, imibono ibekwe etafuleni, okuholela ekuthathweni kwezinqumo ezidle ngokuqina. Ukucabanga okuhlelekile kuyacacisela kukuphe nomhlahlandlela kulokhu okuzodingidwa, okwenza nemihlangano ibe nezithelo futhi iqonde. Indlela yezigqoko eziyisithupha iwusizo uma ubhekene nezinkinga ezibhakile ezidinga imibono eyahlukene. Ufuna ukuqeda ukhondolo lokucabanga ngendlela evunyiwe okanye ejwayelekile. Ukulungiselela imihlangano ebalulekile yokuthatha izinqumo noma kuhlanganelwa izindlela eziqavile zokuhlela. Umnikazi webhizinisi olandelayo nguSizwe Sibiya, ophethe i-Internet Cafe eKwaZulu Natal, uthi ucabanga ukuthi iskemper technique ingamusiza ahlule izimbangi zakhe, kodwa iyamudida mbijalo. Hey, awuthi ngizame ukuyichaza kalula. Skemper technique. Lolu uhlelo lwakhele ukusiza uqhamuke nemicabango eguqulayo nezisombululo ngokuhleleka kokucabanga izindlela ezahlukene ezidala inkinga noma isithiye. Uskemper umele lokhu. Substitute. Yini ongayishintsha ukwenza ngcono umcabango? Combine. Ungawuhlanganisa kanjani lo mcabango neminye ukukhulisa? Adapt. Yikuphi okungalungisa ukuze lo mcabango usebenze kangcono? Modify. Ikuphi ungakushintsha kancane noma ukukhulisa ukwenza umcabango wakho ube ngcono? Ungawusebenzisa kanjani lo mcabango ngenye indlela? Eliminate. Ikuphi ongakususa ukwenza umcabango ube lula? Reverse. Ikuphi ongakuhlehlisa okanye ukumise ngenye indlela ukuze lo mcabango ube ngcono? Isihlokwane ngasinyeke siyakugugquzela ukuthi ucabange ngokuhlukile ngenkinga yakho, uqhamuke nesisombululo esinobuhlakani. Kodwa ke uyisebenzisa kanjani iskemper technique? Number 1, ukulungiselela. Ibeke ngokusobala inkinga okanye isithiye sebhizinisi, ibhale phansi uyidingide kafushane ukuze kube nesiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyaqonda. Hlela indawo yokusebenza ibe nebhodi elikhulu noma i-digital canvas nama-sticky notes namamarker. Umsebenzi. Chaza lonke uhlaka lwe-skemper nokuthi lungasebenziseka kanjani ukuzala imicabango. Guqula amalunga acabanga ukuthi yiziphi izinhlaka zomkhiqizo, i-process noma i-service okungasetshenziselwa kususelwa kwi-skemper prompt. Ukudingida. Uma zonke izinhlaka ze-skemper sezazeka, bukeza-ke futhi udingide imicabango ezalekile. Goqa imicabango efanayo ndawonye. Nidingide ukuthi ihlanganiswa kanjani okanye ithintithwe ukuze ibe nezisombululo ezisebenzisekayo. Ake ngiphendule umbuzo ophuma kumphathi webhizinisi lokucwala izinwele eMthatha. Uthi yena, ngiyafisa ukuzama uskemper technique, sengike ngezwa omunye wabanikazi bamabhizinisi ekhuluma ngayo. Ungakwazi ukungazisa umvuzo wayo yini? Ufike zimbiwe insele yazishiya ngoba iskemper technique inemivuzo emibala. Ukusungula ukuhlelekile. Ikunika isithombe esicacile ngokumele ukwenze ngesikhathi ninqakisana ngemicabango phecelezi brainstorming. Isiza nokuvusa ukucabanga okunoshintsho. Imibono eyahlukene. Ngokubalula kakunye okuyingxenye yomcabango ngokuhleleka, amaqembu angazithola esevundulula ulwazi olusha nezithombululo. Imiphumela ephathekayo. Ukugxila elucecweni nasekuhlanganiseni imicabango kuholela ezisombululweni ezibambekayo, ezisebenzisekayo. Le ndlela inamandla kakhulu ukusebenzisa uma ubhekane nenkinga thizeni okanye isithiye esidinga isisombululo esinoguquko. Udinga ukuvuselela umkhiqizo service okanye iprocess okungabe ayisa dayiseki. Udinga ukukhamuka nemicabango emisha ngesikhathi sokunqakisana imicabango engahluziwe phecelezi brainstorming noma emhlanganeni yokuhlela. Manje ke ake singene kwethokozisayo exercise, the abstract concept exploration, okuyindlela yokuhlaziya nokuqonda imicabango noma ngabe ayiphatheki. Le exercise iyakhuthaza ukucabanga sakukhanda umhlaba wakho ekhanda nokulungisa inkinga ngendlela enobuchule ngokusebenzisa lesithombe lesi esisekhanda ukusungula imicabango emisha. Ake sitholane phezulu nombuzo womnikazi webhizinisi odinga ukundlodlobala inkampani yokwakha ezinze ePolokwane. Obuza nge-abstract concept exploration. Udinga ukwazi, isebenza kanjani futhi idingani ukuze uyiqale. Nayi indlela yokulungiselela le exercise. Kokuqala, ukulungiselela. Veza ngokusobala inkinga yebhizinisi noma isithiye. Qinisekisa wonke umuntu uyayiqonda ngokuyibhala phansi. Niyidingide kafushane. Sebenzisa izithombe ezintathu ukuvusa ubuhlakani. Umzekelo, ungakhetha. I-astronaut idweba izinkanyezi. Yilowo ohamba entambweni eqinile ephethe amabhelunde namawashi. Intombazane efundayo ngaphansi kwamanzi. Okanye ungazikhethela ezakho izithombe ezihambisana nesithiye obhekane naso. Beka ibhodi elikhulu noma i-digital canvas nenqwaba yama-sticky notes namamarker. I-exercise inezigaba ezintathu eziqavile. Number one, isigaba sokubheka. Veza izithombe zigcwale iscreen mase ukhumbuza wonke umuntu ngesithiye ibhizinisi elibhekane naso. Cela amalunga ukuthi achithe imizuzu emibalwa, athule ebhekisise isithombe ngasinye. Babhale phansi kuma-sticky notes imicabango nemizwa yabo. Imibhalo eyisikhumbuzo ekuholayo ekubhekeni. Ubonani ezithombeni? Sivusa miphi imizwa lesithombe? Sikwenza kanjani lesithombe ucabange ngenkinga zethu? Isigaba sesibili esokuchaza. Qoqa amalunga ahambe ngababili okanye ngamaqoqo amancane, badingide indlela ababona ngayo, bagququzele ukuthi benze ubudlelwane phakathi kwezithombe nesithiya sebusiness. Kubeke engqondweni ke ukuthi izintaka zesithombe ngasinye zingaba izinto ezahlukene ezingaholela enkingeni. Imibhalo eyisikhumbuzo ekuholayo malala nokuchaza. Ukupenda kwe-astronauts izinkanyezi kuhlobana kanjani nesidingo sethu sokuba nezinguquko ezintsha. Ohamba entambeni angeke yini asifundise ukungaqhangazeli sibe nebhalansi emsebenzini. Iyiphi indaba esixoxela yona isithombe ngesithiye esinaso ulo? Uma lesithombe besiyisombululo, besingabukeka kanjani? Okwesithathu, isigaba sokuhlanganisa imibono. Iqembu ngalinye alivezele ithimba lonke imicabango yalo. Sebenzisa ibhodi ukubeka imicabango efanayo ndawonye. Nidingide ukuthi ingadlala yiphi indima lemibhalo eyisikhumbuzo ekuzalekeni kwezisombululo esiyinguquko esisha enkingeni ekhona. Imibhalo eyisikhumbuzo ekuholayo mayelana nokudingida. Imuphi umcabango ohambisana neningi futhi kungani? Singayisebenzisa kanjani i-concept ye-balance yalo muntu ohamba entambeni emsebenzini? Yibuphi obunye ubuchule obusha obungazaleka kubuhlakani obuvezwe yi-astronaut idweba izinkanyezi? Yiziphi ezinye izinhlaka zentombazane efunda ngaphansi kwamanzi ezingabandakanya ukugqugquzela ukufunda okunzulu nokusabalala? Le exercise isebenzisa izithombe ezingabonakali ukuvusa ubuchule bokucabanga okuzala izinsombululo ezinenguquko ezintsha. Ngokuhlanganisa lezi zithombe nezingqinamba ibhizinisi elibhekene nazo, iqembu lakho selingavuka nezindlela ezintsha futhi bekhande imicabango esebenzisekayo le engeke yavela ngesikhathi kuvezwa imicabango ngendlela evunyiwe okanye ejwayelekile phecelezi conventional brainstorming. Emzuzwini esihambile, ngiyangaphendula inqwaba yemibuzo esiholele ekutheni sihlalele ama-exercise abalulekile ekutheni izalwa kanjani imicabango nezinguquko ezintsha. Bekukuningi kakhulu. Ngiyazicelela ubuye uhlehle ngesakho isikhathi, ubhekisise futhi ufundisise. Umbuzo wethu wokugcina uqhamuka kusomabhizinisi ophethe indawo yokuqopha umculo eSoweto. Uthi uhlezi ezwa ngesisho esithi shintsha okukuthusayo nobuthaka bube ngamathuba. Ufuna ukwazi ukuthi engakwenza kanjani lokho ukuze ayise ibhizinisi lakhe phambili. Lo mnikazi webhizinisi ufike ekhaya ke ngoba vele siphilela kona ukuguqula okukushayisa ngovalo nokuqeda amandla sikuphendule amathuba. Upivoting no-tweaking umayelana nalokho nje. Qala wazi kabanzi ngokuthusayo nokwenza ube buthaka kusukela ku-SWOT analysis esiqephini sokuqala. Sisungulwe izindlela zobuchule saguqula zona zaba amandla namathuba ethu. Nazi ke ezinye izibonelo. Ukuphendula okuthusayo kube ngamathuba. Ukugcwala kwemakethe. Iba nezindlela zokwenza umkhiqizo wakho uhluke okanye utholele imakethe yawo la ozoba inyama khona. Ukwanda kwezimbangi. Cwaninga ukudayiswa izimbangi zakho uthole nala okumele wenze kangcono khona. Lokhu kukunika igunya lokuqhudelana ngeqholo. Ukuphendula ubuthaka bube ngamandla. Ukungabi mningi online. Faka isandla. Tshala impela kubuchule bokukhangisa kwi-internet. Khulisa amathuba okubonakala nokutholakala. Izinkinga ekusizeni amakhasimende. Shintsha ubuthaka be-customer service ngokusebenzisa ubuchwepheshe obusha noma izinhlelo zokuqeqesha ukuze kunyuke indlela yokuxhumana namakhasimende. Sesifinyelele emaphethweni alesi siqephu ebesiwumumpu, siqukethe ulwazi oluyisimanga. Sesigoqa nje ngithi khumbula ukuthi kumnandi kunjalo ukubukela noma ukulalela le podcast series. Kubalekile ke ukuthi ube lomnyakazo. Vakashela www.simplybiz.co.za uzitholele i-innovation template. Leli thuluzi lizokusiza ukwazi ukuhlola ukuthi usukwazile yini ukubona amathuba amasha nemicabango ehambisana nokungaba sematheni emakethe kwikusasa. Namandla ebhizinisi lakho usazothatha isinqumo sokuthi lifanelwe i-pivot noma i-tweak. Kumbula, izinguquko ezintsha azikho ngokuqhamuka nemicabango kuphela. Kodwa kumayelana nokuyisebenzisa ngendlela enomthelela ukuze uyise ibhizinisi lakho phambili. Hlala uzinikele ekuzameni amathuba amasha futhi uncwele izindlela ezinobuchule. Siyabonga ukuba namhlanje. Sikulangazelele ukukubona ukuthi usebenzisa kanjani konke lokhu ebhizinisini lakho. Size siphinde sihlangane, qhubeka nokuzala imicabango nokuba noshintsho. Ungakhohlwa ukusilandela ezinkundleni zethu zokuxhumana. Uvakashela no-Simply Biz uthole ukusizakala okuthe xaxa. Siyatholakala ku-X, Instagram, LinkedIn, YouTube naku-Facebook @simplybiz_SA. Ngisale kahle.